okutandikira mu sasa kya Ddondo abakulembeze mu nzikirize z'enjawulo ezisuuta Kristo bannabyabufuzi n'abantu ababulijjo bakuŋŋaanidde ku kisaawe ekya Kampala Mukadde okwetaba mu kusaba okukuza olunaku lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba olunaku olwaleero. Okusaba kw'omwaka guno okukulembeddwamu enzikiriza y'abakatuliki era omusumba w'essaza ly'ekereziya katolika erya Kiyinda Mityana nga yennyini ntebe w'olukiiko olw'abepiskoopi mu Uganda mu ekereziya katolika kitaffe Dr. Joseph Anthony Zwaya akulembeddemu okubuulira. Ekkanisa ya Uganda ekulembeddwamu ssaabalabirizi kitaffe mu Katonda Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu, ekeresiya y'abathodoksi n'ekulemberwamu omusumba Irenaeus Muzeeyi, so nga omusumba w'essaza kkulu erya Kampala mu kereziya katolika kitaffe Poste Mwogerere n'omulabirizi kitaffe mu Katonda Moses Banjo w'e Namirembe nabo beetabye mu kusinza kuno. Bw'abadde ng'akulembeddemu okubuulira Dr. Joseph Anthony Zwa avumiridde ebikolwa eby'okutulugunya abantu n'avumirira n'ettemu eryakoleddwa ku baana abato abattiddwa mu bitundu by'eggaba omutemu bwe yayingiridde essomero n'abasalasala.
All the evil things that St. Paul has mentioned in the second reading are still hanging on with us. Why murder? Murdering babies because someone wants to be rich. Why murder children who have not even known the world? Who don't know the difference between the left and right? Why kill them? What about those who are murdered in the wombs of their mothers? Call it abortion. Does that deliver peace to that fetus? Why murder old people? Is it because they are working hard? We have read in papers and so on, some elderly people in all the age, they continue working hard.